Yeah. Fleshy Kumkan, the voice of the village. I'm the chosen one. Bheka kude kakhulu.
Life beats what it do.
Okwandisipana kuzothe kulunge ngenye imini. Sezohlangana namuntu benemali eninzi. Suke ndatyeba bathi kutheni ndonwabile. Uma kasicalo qhoxa sifika uphekini. 2021 bebecinga kuphelile. 2022 ngokityani ibuyile. Soze ndiphele umfutha, soze ndisaphile. Hlala njalo ndiphush kumele ingcosi ilala ityile. Iintshaba zam ziyondifuna iintshaba zam ziyondifuna ithesho lami skareli juphanji thatho el kodwa ncami ngoba insuku azifani thule ndilusa inkomo nekibi maxongo ndamthembisa ugriza ndathi ndizomthengela imoto loo nto ndingalali qale ndiphushe isipani ngoba ndifuna hambe ndingeka menzeli loo nto phetha amajitam sihlala siphesco line zezo zabalasi kuyo zehlangane lona unyaka koko sityhala bade bamangala high school tour bendikhuthaza abantwana ndiyakhupha okoko iithephu ziyalandelana ngoba ndifuni zilambi ifensi zam okwandisipana kuzode kulunge ngenye imini sezohlangana namuntu benemali eninzi suke ndatyeba bathi kutheni ndonwabile uma kasicalo qhoxa sifika uphekini 2021 bebecinga kuphelile 2022 ngokityani ibuyile soze ndiphele umfutha soze ndisaphile hlala njalo ndiphush kumele ingcosi ilala ityile iintshaba zam ziyondifuna hlala njalo ndiphush kumele ingcosi ilala ityile iintshaba zam ziyondifuna hlala njalo ndiphush kumele ingcosi ilala ityile iintshaba zam ziyondihlula ndifile hlala njalo ndiphush kumele ingcosi ilala ityile iintshaba zam ziyondihlula ndifile hlala njalo ndiphush kumele ingcosi ilala ityile
yo maningosicalo buye nebhenda okay thiqala ndimix before siva
Yes sir.
Hey,
chief. Yo. Nama, so vai, já tu chegar aí, eu isso,